50 languages. 46.
46.
In the discotheque.
På diskotek.
Is this seat taken?
Det ledig her?
May I sit with you?
Kan jeg få sette meg?
Sure.
Gjerne det.
How do you like the music?
Hva synes du om musikken?
A little too loud.
Litt for høy.
But the band plays very well.
Men bandet spiller ganske bra.
Do you come here often?
Du her ofte, eller?
No, this is the first time.
Nei, det første gangen.
I've never been here before.
Jeg har aldri vært her.
Would you like to dance?
Danser du?
Maybe later.
Kanskje senere.
I can't dance very well.
Jeg ikke så flink til å danse.
It's very easy.
Det veldig lett.
I'll show you.
Jeg skal vise deg.
No, maybe some other time.
Nei, en annen gang.
Are you waiting for someone?
Venter du på noen?
Yes, for my boyfriend.
Ja, på vennen min.
There he is.
Der kommer han jo.